another one, another one. Hivi ni kweli ma kwamba unitaki tena? Hivi ni kweli ma heti unipendi tena? Hivi ni kweli mama, nyumbani kwangu upo tena? Baby, natuma hisia zangu kupitia wimbo, na kwamba wefikiria. Baby, uchungu na majonzi, huzuni na simanzi, mpenzi wangu basi rudi nyumbani. Hey, yeah. Najua nilikutenda, najua nilikumiza, najua nilikutesa, ila nihurumie. Najua nilikutenda tena nikakumiza. Oh baby, baby, baby,
nilitenda kosa, ila kosa lisinge kwa kosa kwa kwa lisinge jirudia. Ilikuwa mwanzo tu na sio mwisho wetu ambao tungeishi. Ilikuwa ni mapito tu. I got nothing but love for you and I miss you. I got nothing but love for you and I miss you. Tell me how could I live without you, baby? Nambie, takuwa mgeni wa nani? Yeah, yeah, yeah. I got nothing but love for you and I miss you. I got nothing but love for you and I miss you.
Oh, tete aro.